kana nga mubutonde chalawa zembo mukumi wo chiche chipa kanduza oyogere bisongofu nolyo muhulire ebikusuzo obufofofo omumwa mubibutwa omusajja tafumwa gufuna bugambo wakati mukusanyuka omunenye mukakamu wewale ebisongofu ate nebyaswakaba biswaza abagunjufu nkukutira nkulayirira osaana bwetowaze obuulize bukuonya bingi ekyonjagala okimu.